the booyah, baby.
New Year Entertainment.
Hey. Magulinto. Hey. Najisikia nuru nasafisha kope. Anga inanga nitazame mapya. Sukari yangu kuru umewashinda ote. Hata ukichaka bado nakona mpya. Ulinipigia zeze nkala, ulitamani uione furaha yangu. Kwa wale sikunga, umewe ndo chaguo la moyo wangu. Ulinipigia zeze nkala, ulitamani uione furaha yangu. Kwa wale sikungala, kumbe wendo chaguo la moyo wangu. Kwenye jangwa usije niachonde, nikichoka unibebe. Tabu nyingi visa mikasa, leo simama dede. Kwenye jangwa usije niachonde, nikichoka unibebe. Tabu nyingi visa mikasa, leo simama dede. Wakone
my number one.
Ni wewe
my number one.
Nimekuchagua
my number one.
Oh, wakone wewe
my number one. My number one.
My sweet potato.
My number one.
Oh, nakupenda. Popote na wewe na kuwa shuja, na kosa na kumba msama. Fungu langu ni wewe. Nimekuwa zuzu my sweetie we. Kwa kochali nimelala, na kupenda wewe. Oh, oh my number one. Kwenye jangwa usije niachonde, nikichoka unibebe. Tabu nyingi visa mikasa, leo si mama dede. Kwenye jangwa usije niachonde, nikichoka unibebe. Tabu nyingi visa mikasa, leo si mama dede. Wakone
my number one.
Ni wewe
my number one.
Nimekuchagua
my number one.
Oh, wakone wewe
my number one. My number one.
My sweet potato.
My number one.
Oh, nakupenda. Yeah.